CCM, CCM. Watu wote wanajua
CCM unabani,
kina mama wanajua
CCM unabani,
akina baba wanajua
CCM unabani,
na wapinzani wanajua
CCM unabani,
hata vijana wanajua
CCM unabani.
CCM, CCM. Wawekezaji wanajua
Chipukizi
wanajua
CCM unabani,
na marafiki wanajua
CCM unabani.
Nyama wembe,
wembe kupita ule ushindi,
wembe ule,
wembe kupita ule
wembe
ushindi.
Aya wembe,
wembe kupita ule ushindi.
Aya wembe,
wembe kupita ule ushindi.
Aya wembe,
wembe kupita ule. Nobody wanted to see
you. Do you want to? chamatie
yeni
mikoa tie
yeni
CCM, CCM, oh.